Tijotamani, Alhaji Malifu.
Toyo Tijotamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambe to bogi janaga fandu halla Mamadou Sama Seku jamnyal sakrabe hedibe politinkobe hollitina jogi sugula hum tangul hore jaw tangoje landinal wuteji le mali e ben dar lam ko be teddinde sarti wuteji di yotar meden hertande dossier de la semaine me manna halla kewal ndiam mayo to directeur no kuteji mudun no na mata sane bangal demal taruji kewdi gese Moursama Gila joni yotar meden sembe chaldi journal ben na yobbi do ben futugul kawrtal jono wala championnat ligue 1 mali e kanye kabaru chan algérie 2023 di ngon sembe kawaru jamen hande kikire 30 noga e jeddi décembre 2023 bismillah sakral denno bangal hun cagol hore yawtangoji di landinal wuteji le mali politinkobe hobe na bemba gube m5 mali kura e cadre ngoytigi tade fi le gulleji di pelle didde cefike do kabar mudun yela mabbe yo ben teddingol sarti transition Moussa Mali Sogo wonko hobe enerke de fostango Umar Wegalo
pelle dem noddirta cadre regroupement parti politique be koliti metti mabbe sanne nyaloma hande no wono kabaru wotedi kan landirede le leedi meedi ndi be binuygal sariya ko nayri bangal wotedi don hani yewtede kanko president de do fedde mabbe noddirta Modibo Soumaré o wi wala fu ko landina ko nayri bangal wotedi di sona fedde es joinande o wi ndedo fedde du sandu mudum ko hani joinede leyi kedde leedi ndi ko faande don joinaka o wi dido golleji nan hanno landinede lebbi jeegom farde wotedi wadede le leedi meedi ndi no mo holitiri nimse ko obedle ndu wi nyaloma hande o fa wotedi ngade le wattu biya do dum wana ko yaafi o wi ka fa jamarnde heba landinoro golleji di wori wotedi ko nayri bangal yewtade noygal seriyangal kanye e president yakon han yewtede ko yaawi fedde no dirte m5 rfp sandu mabbe no dirte mali kurandu do holliti sugol mudu nyaloma hande no sanne wi no wotedi labudi hani wadirede le leedi meedi ndi kanye ndenaagu ndedo fedde holliti wiide wattu mo bi wotedi kani wadede dum waawa wadede fa laba fe le leedi meedi ndi mettitini wid lamo wihi wotee ko noddata referendum kon hanno wadde mars 2023 wotee député en octobre kanye novembre hitan 2023 e wotee président février 2024
hejo lanal wotee dina baba jati ben teddinere dum woni ko holliti ben docteur Abdoul Sogo Dougo kanko jangino jandure handiti jati ben ko jama o jogi sugula mudun denno holti wide gouvernement o je hinade kabar mudun no fevri wonko hanni Fatoumata Mayga kede na fastango Alcissé
calendrier mo gouvernement holti wede wotee do wafa wada le mudum o e miloje aminka ana wawi teddinere sabi joda hala wadi hakkune mako yimbe ngado be politique le lindi faye to balle société civile be daade e politique be lamu lindi hore haya do tawede mudum fu sukulaji ka ana hem sukula arande o ana bidi e juingol fedde ngaro landinde woteji di dun ne golle mudum wadan wakkati so don do bettike be ngaram be miijo do kulle e be kasindine mudum bangal jawdi faye to kaki gullirdi e yimbe ngarobe gullude to kanan ko be an han jukitaade imma daraji de gondi di yalla na heba hunchande hore denagu le leji di yalla nyande fu woteji di sarta tawa e dimbaabi wadde nokkule kewde di lindi e mangal
la grande majorité du territoire national
sakrabe tuta kalaaji moddu kabar yom bangal bem am Facebook e Twitter kawtal dungen kabaru ben ndokobe kabaruji mali wadi talatare hande maison de la presse bamako derno yu bangal landinal botu modo urtel ben urtel dun landinigal do men kawrutal yalla memde hala ben kabaru sariaji ndedo gollirde e kanyo dun golleji ben sariaji gondi le nugal sariaji modi leedi mali di bangal ilaji ibi holliti bonjugu dante woni horajo maison de la presse wonko hanni adjartu konati kenan fostango Fatoumata Mayga
ko regarde tout ce qui se passe
yiideno adnar ndu wordi joni no so e gollirdi na dudo bembe de ana hani ko ewtungoji ngade yalla urtel ana hewta lunde mun le leydi ndi min golli do sariyaji kandi joinede di di jottinobe kabaruji mbawi nawtirade e din sariyaji projet ngaji jeegon woni hen ana hani ko min cifana jama o ko din projet ngaji ngoni nafa mun do jottinobe kabaruji kanye darnde mabbe le leydi ndi.
Quel doit être votre rôle en matière d'accompagnement?
Bangal yewtere sembe chaldi men figol ballon champion leydi ndi ligue 1 mali men kawta jono bangal fuddi kenyan ben juliba jardi bangal tobbe sappo e jena jukki mo asial bamako tobbe sappo e jetti match goto dun ana heddanibe e on wattu goto kaf ben humpiti yewtere jabbine de jeejo landinal imadraji chan 2023 denno han to algerto han watede dum han wadede hakkunde sappo e tati janvier e 9 février 2023 kanko Umar Wegalo on ko hebane ko fois sans moi.
Djoliba Assi champion Leleedi Malindi altinernoka e jagom lewru décembre no wakande be kawtino Assi Bakary Diam be ngatti ben baddi didi keba fe baddel gotel dum wadi firude ballon stade Modibo Keita wattu jono Djoliba arditiki AS Real le ondo wattu fu 11 créateur de ñaari la kanyun du hawi asko watti ben baddu goto ben keba fe baddel kikira ko IS Keita na hani fidude e Black Star nokuno dirte stade Mamadou Konaté le ondo wattu fu stade Malien de Bamako waran fida e Black Star Konairi bangal pide balon kopno dit san kafu holliti wattu jono no hejjoji di ngori be bi pide dum fudan hakkunde Algérie gondube silmide der yambere kanye e Libye aljumar sapotet lewru janvier Mali ana le gubal gal no dirta e gal waran hawrite e match mudum arande e Angola
men numugol na mbiyan wote kabaru ardido federation basket mali yu nyandi chapanta december warundu ndenno goto bedo ndartobe place Jean-Claude Sidibe wadi beta ko kawtal nokobe kabaruji ndenno fanda mudu yu humpitinde jamare do hejo golle jogani basket mali direna jeyda serkungaaji tumbutu burdi fufu tawrede ndiyam mayo kewal ngomayo hikka sambini bonondaji muudi cuudi chami taruuji kiwdi gese njuliki gelle nay e dede didi yibe mun en dun tampi sanne arkature na wonno to dire ton won ko hebani kedda fasan alcisi fatmata mayga
dede faayo to gelle yogaaji direto yimbel be laana lumbirta yaade le galleji mu en non dum wordi ko yarato ka geeni goddirndi gallura ne kiloji jetti aminatu yo debbo kamin do mo reedu mudum teddi sanne le choro buguro wallata suka mako jeddon be o jogi
wallahi janka kay cebene
koydam fu ananawa kam mi waawa fe dartade sinti dalla fu mi e yitere onon jaati on jigarwal am ko sami wala fu ko jogi mi ga mi heba e balla fu sa allah mi tampi mi anda hande ndima mina subak
wallahi fara kure fara
jian dan ka wana le galleji di tan wadi bonandal di don geendi o bonni gesa yimbe dum aliou traole yo demo
ta to 10 million
ko mursimi e demangal ana buri milioji sappo geendi ndi fu dum wurdata hikkandi adam nati fa yabbiti do hektaruji nogay hektar goto woni ko min kebbi do gollida ko buri yimbe chapande jeego worbe e rewbe ko buri sullinde kam
bisaka torre
di gallure jirene dede didi kan ka wonto natu gol jian dan wadi to bonanda san Allahu Muhammad Zaidi woni Ameri geni Dar Salam
wala futun di andam bacci dabaji di ngala to nja an uri du chapande joy hande a baram ye ndiyam natirani
hinne hari
kiloji noga e jetti farmada yottaade geni kura ngondo le commune danga jodi do damal ndiyan dan kanyundu anay farati mawdu dabaji wala futo wawi duro yede kasem no holitiri wide sol moy hamadun o conseiller Ameri geni kura
la zone la
kuto ndiyan dan buri bonnude woni Dar Salam tonka nati fa jabbiti ana buri metruji ujunere yimbe be le ndiyan dan jati woni
ton dan do mem
kuteje godde bilide natugol ndiyan dan woni beydagol nyaw ubal o docteur Zoumana Kanté woni docteur tafom direto
jamma ila nyaloma yimbe ana garaga en do tunoji ko min gatta fusa ho ile temder chapande jetti woni be nyaw o woni e mun
donc en andan be kabaruji bilide ha walu kanyu en ka holiti wiide bonandaji bilide natugol ndiyan dam sabi ko yimbel be muinaayi ko waawi rande be iwde ndiyan dam kanye sabi ko dede kese de juina damal mayo do kon Abdoulaye Sidi Cissé woni jokko didoba maire jire kanko humanito ha walu dum
le premier
durir do gondo ga o mu nama illa hitande 1961 fa yottade e 70 illa den fa handen dum intinaka kasi wakati wadno leydi ndi nokko o yori sanne dum wadde so yibbe jodo yiki ton en jama o fusiki ndiyam natata kasi
fa o do tidalla hebene jogolal jandeji ngadaadi tafon ika holiti wiide nokkule battide mayo go ana hani diddede fa hawde hunchande hore o do golle milioji temedo joyi e milioji sappo se fa hasindina e mudum million temdere no gay joyi tan woni ko heba de nyalawmo hande o dun hore sabe minusma fare jogolal hebenede o do tidalla wajibi yimbe ngombe tumbe tawrote e munyal dun woni ko arkiya ture hebani studio tamani ure jire
sagrabam pa video do katane kabaru jamen hande mi citindan tan nan baye sat fum taddu be ma amen 3w.tamani.org man noddum jammu 3320 do sere yotrumeden magazine yewtere meɗen magasine rewɓe hannde ana yowi duuɓi men yambere cakkite hitande 31 décembre Bamako ɗo e likkede leydi ndi mbenne rewɓe kurtiɓe ɓe kurtaki fuf nagude imadraji yalla mbiyen gaari mabɓe ina yalta e go ndeɗo jamma ndenno kadle kese e paɗe e mbiye ko nanndi muɗum fu ana coode nde fuɗun yeɓaka mbiyen kamɓe hojotoɓa holtiɓe ɗum ɗo yo tan moƴƴuki e mbiyen banggal muɗum kanko mbiyen Aissata Diarra wonko heɓene keɗa fostango mi e Fatuma Tamaga yo enkiire jaam leɓɓaliro ɗin ndi to suka su atti dabireji ɗi kay tilki lennede wonande rewɓe ɓe wattu mo yogaɓe sarti landinde yamberelle galle mabɓe yiila woɓɓe kay yo yaltude kamɓe e joom galle mabɓe
kammari sukaɓem jambinanmi 31 o mi weltiniki ɗum sanne saabu mi e goram min jaltidan jamma
mummin
defan cofe min codan kadile lobbi min jahan yilta wade du
le sahalla leydi ndi ɓuuri fof to tumbutu rewɓe ena lande nani wadde nde fu kamɓe joom galle mabɓe e guiɗa mabɓe ndentoɓe ittude kalisi kala cakkita hitande tellaji wakkati joni ɗi e tawde fuf
ne tumbutu ay kuñe
ana yiya duuɓi tati han hitande fu worɓe amen kawrinan ujunaji tattati min gaɗa 31 min defan min ñamdan homo fu yalna bandum yitamo wuuri hikka fe hunde yaafa rafi ndenago ana wooɗi kasindu kulleji ɗi fo ana tiiɗi ana wawi laatare jaati so wakkati mum yettiki min codan tew tan min gaɗira bulette ɗum fo ana ɓuuri mere yimɓe gaɗi kan invité ɗum ne mi yahan so haaɗi am min ka mi watta ɗum
noono ko noon ɗum to sehu toon rewɓeɓe na tampi sanne saabi tiyallaji keɓe haɗoji ɓe yirwide no fewiri ndeɗo cakkita hitande ana wodi ɗum rewɓeɓe jettake fe oɗo kabaru o
ici a segu no mari cotise
seguga worɓe amen kawrinan kalisi hitande fuu fei ko tawe tiɗallah ana woodi hikka wala fuu ko yaafi ka min mbowtiri minen ka 31 nawana 31 fuu fotoye amen cuuɗi tan min goni wala fuu tomin jaata min jaltata min gatta fei hunde hono ko woowi nden ko ni woodi handentu min joɗoto min ƴeewa télé amen min kinno haajeji amen
jour on est à la maison tranquillement on regarde la télé c'est tout
kanko sociologue Yakuba Dogoni holti wiide ɗiɗo imadraji ɗi on ɗeɗo kawruten laato sababu sembinde gondal e dewral hakkunde yimɓe
julde ana hollita kaldal e kawral so ni hono ɗi yambereji ana gaɗa so yimɓe kawrini kalisi ana waɗa guille saabu nde jiiɗa yimɓe ana gollida fo tawana ɓe pamra noon yoga du a tawan kañum en pindi e ɗum laata fe sababu homo fo walla bandu e tiɗalla yimɓe galda yoga en tajiri en yoga du talka en
ka noon omo darda rewɓeɓe newnude almusaɗaji ɗi saabi e wimako alhaali keɓal leydi ndi jaati waji mbinta ɗum
fati yimɓe gaɗa ɗum fa ƴaɓɓe to saabu homo fo ana hani miilade tiɗalla goduɗo hikka fe hunde yaafa mo jiiɗa fo ana wayna hoore mum ko rewɓe hani andude so gorko wi wala hana ko wajibine dow makko hunde fo ɓurata kaldal so ni kaldal ana hakkunde gorko e debbo dewral heɓete
yambere 31 yo ɗum wattu keɓɓal wonande jon en salon ngaji bute kañe julaɓe jeeyoɓe kullentireji e rewɓe ɗum ɗo timminta yewtere magasine toutes les femmes dumali hande yo en ji caggal joni